www.jacob.com.
Yeah. Anna muguli la benji, papete ya kazi endela. Anna mpeze la vepi, sana loli mwana kaza zivutika. Kuma uka matamwezi, si maloa mwana kaza chute recharge. Mamu ika dipi, mwezi unse osamu sinta, yeah. Kwa makati ya zemala ulo, umakuocha ndi wazulo. Anzako waka kuimbila wezulo, mkaye sangari ndi bota, hakuna maye.
Utabumu bonde monsa mwamwe ungafune. Utabumu basa zonse zomwe angafune. Kuma ziwa loyal is a choice. Loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yes.
Material things, chikondi chiri befizi. Ngari sama gugonda, sanga kale. Olota mumangile mpanda, uza mupeza alipanja. Uwe kaso nkuzadapwa, kanizi matele. Kwa makati ya zamala ulo, umakuocha ndi wazulo. Aza kuwanka kuimbila wezulo. Yeah, yeah.
Utagumu monsa mwamwe ungafune. Utagumu basa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati ya mafuna, 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 mafuna zaonesa.
Izi zomare na mukulila. Izi zomare na mchitila. And you expect loyal in return. Uzalila, uzalila, yeah. Utagumubonde monsa mwamwe ungafune. Utagumubasa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Hey, a loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yeah, yeah.
Utagumubonde monsa mwamwe ungafune.
Utagumubasa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Hey, a loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yeah.
Zetscope.com.
Yeah.
From City Records. City Records.